yamde joni jaɓɓori mintaji capanɗe tati dande e studio kala ngo kettiniɗon kibaruji moɗo e fulfilde. Omar Hammad janganta on dow masinaji ɗen. Godi Ayuba Mustapha. E nder koye kibaruji meɗen ni en kalan e wiide ko haalaji gonɗi no kaale to enda arliti wiide ko suudu kiite toon ndun yofi ɓiɓɓe bomɓe waɓɓe hippitere loreji sogeji gonɗi no ɗowtira wassoɓe kame to enda jibarkaten arlit procureur mo arlit wurtake haalde dow majjum. Jaggal majju en jiyan to endan tawa e haaloyde fedde singade ndarore golle suudu kiite to endan tawa jeɗɗire wittinde woni ko ɗum waɗa yewtere meɗen pindino hannde yatana haaloyde no campagne viamo Niger woni no gollira hakkunde mum e suudi studio kala. Kori jam hirtiya moɗon mbiyen nimɓe tato tawanoɓe nder fedde waɓɓe hippitere loreji sogeji gonɗi no ɗowtira wasoɓe kange hakkunde cibarakaten arlit sogeji kawjiɗi filla ndenaguɗi arlit nangiɓe hannden subana o woni koɓe kolla ardiɓe hawsu arlit. Nuru Malam Sani préfet mo arlit nani ko wi bandi min Mutari Abdoulaye tawaɗa no foti.
Nande ko wana ukku an samu wani aksi.
Nder balɗe tati ɗe enɗan ɗum heɓi nangude himɓe wumpere gon. Min joɗɗinan laabi e dabareji goɗon. Ngam wumpere ɗe enɗan ni de himɓe mun heɓa nder mun no tawa bomɓe. Illa ñande mun du min ummi ngam bomɓe ɓe enɗan ko watta musolo maɓɓe heɓo dow ko yaawi. Sogeji leydi keɓi du nangude ɓe. Jeɗɗire waɗai de ɓe fasitaki himɓe dow lawol arlit yaade asamakka. Allah hokki sogeji leydi meɗen ɗi enɗan sa'a nangude tato maɓɓe kamɓe ni. Kamɓe fuu e lore de ɓe tawrade enɗan. Koɓe keɓa du malfa kaɓe gon iɓe fasitoro himɓe ka enɗan du. Ɓe tefi halkinde kano amma ka hitama. Dalila majjum du sai sogeji ɗi enɗan jette. Miɗen jokki du gaɗa golle majji jemma e
ñalowma.
Nani mbiyen caggal nde loreji sogeji goɗɗi no ɗowtanno waɗoɓe gollal kange cibrakaten ton arlita mbiyen kippitano haalaji kalama dow internet to enda arliti wiide ko ɓiɓɓe bomɓe ɓe suudu kiite yofi kamɓe gaɗi nde hippitere. Gam majjum waɗi ko Mamman Sani Umaru procureur on wurti famminde nimɓe dow majjum. Mutari Abdoulaye yewtide makko.
Gaɗa hippitere sojeji men leydi Niger gaɗana no wodi haala dow internet gonɗo no yiilo neɗɗo gon no haala wiide himɓe gaɗuɓe hippitere den ɓiɓɓe bomɓe noon gaɗuɓe gacce nde suudu kiite yofiɓe. Min jordoraki e haala ka himɓe gaɗuɓe hippitere den iɓe andana illa hana hannden ɓiɓɓe bomɓe noon gaɗɗo haala ka dow lawol internet odiyo o haala ni noon ka wala dalila fuu o waddata gacce nder fi golle wuro juuju nder golle suudu kiite no nanga gaɗɗo gacce no yofa ɗo. Baade worre min nangay ɓiɓɓe bomɓe gaɗɓe gacce ɗe gaɗɗo odiyo o minen tefa joomum o wadda dalilaji ngam haala ka o haali ka hana gonga gaɗaniɗo ɗum yaaɓi laaɓi
sérieux.
Nani mbiyen garamuji droga biyeteɗo kokaine capanɗe jeegom ɓe joyi kamɓe ɓoɗe tramole keme tati ko ɓi leydi Niger ɓiɓɓe leyɗe yasin gon. Polisiji kawjiɗi filla durwi diggol guineji bonɗi e njar njaruji arlitti nanguno hannden subana o woni koɓe kolla ardiɓe hawsu tom. Commissaire mo polisiji Tasiw Ibrahim nani ko wi Ousmane Oumar do majjum.
Nan dawata biyune ko okku
ko wadata lebbi didi ni na datti min nangi bibbe bombe gum ko jobe kulle bonde yaru yaru no jara leede gum so geji nangana himbe nayo e juude mu en tawa hen ko do ko kain dube ngine he Nigeria he do keri be kebay be nanga bibbe bombe be sai alit ɓe nanga denni no hannde sogeji amin ɓe jingani ɓiɓɓe bomɓe ɓe hana nder juuɗe maɓɓe ɓe jogoto kulle bonɗe fa nder deeɗi maɓɓe ɓe gattata ɗum. Wakkati fuu minen nanga kulle bonɗe ko nanga ɗum no waɗa kilo ko kayin capanɗe jeego he joyi kiniije bonɗe tramol nonni kanƴi keme tati ɓi leydi benego nangida e mum o hoƴi ɗum ton bene o tokkiri hal abalak mo fayi tabarkat o fanti arlit ngam hi'a ɗon do iɗum wodi ceede sanne.
Nanni asawe o jeetati lewru avril noon to enɗan tawa ɗum ardi bati kingol fedde ndarore golle suudu kiite ndu tawa. Ali Shina Amadou Kurgeni ardiɗo sigila keso dow filla laabi kiite e yaadu yeeso biyeteɗo Idlo nani ko wi bandimin Abdoulaye Abou Sukdo majjum.
awrina den enden waɗi nder fi ko daara golle ɗe fedde de enden ardini misali har daranade hakke ɓiɓɓe adama amma fedde amin de enden ndu no ƴewtino fi ko daara golle ɗe cuuɗi kiite watta kam fuu e ministére kawjiiɗo golle majji ngam laaɓi hawta gollidirɗe noon tawa nder fedde de ndu no woodi kiitotooɓe no woodi policeji mawɗi no woodi ndu fa hannden pelle daraniiɗe hakke himɓe leydi laamiiɓe tubal kan en ndu no tawa nder fedde de enden ko wona no tefe nder sigila odu kan woni laabi hawta gollida soɗo caka jeyaɓe e gollirɗe ɗe e himɓe e luntuɗen e enden ɗum ndu ko watta mosola saɗormaji ɗi himɓe tawra har ko darta fi kiite heɓu min durwan wallirde ko watta mosola heɓu
sur la base de critère objectif
kengan non to mbi'en mayne sorowa a talata sappo e goho lewru avril ɗum waɗi hawrinde hawtade ardiɓe hawsu ton ɗum woni caka maɓɓe e syndikaji hoƴoɓe are kamɓe pelle jinganoji hakkeji ɓiɓɓe leydi e soogeji kawdiɗi filla denago ɗin ɗum du tawa kenana e baddude saɗorma ko hoƴoɓe are bujja nanna goni no kawra nder mum to endan leydi fa ibrahima elaji ousmane préfet mayne sorwa nani ko wi bandemini mamman idirisa
nder golle yahdu yesso département amin har ko darata yaha wartaji himɓe e are mum'en looreji adanɗi himɓe e are mum'en no naata cakantarare amin nde enden ko hana dow goonga ko hana du ni fa hannde nder wakkati kanaɗum tokke naatude département amin o enden min ƴami looreji ɗi enden ni ɗow tano laabi joɗɗinaɗi nder cakantarare nde enden ko watta to luural gon fuu heɓo caka himɓe dow majjum ndu min kaldi nder jooɗa haali amin o enden yettore Allah warɓe jooɗa haale o fuu gatti barke kundule mum'en ko watta mosolo o enden heɓu daane am kan woni himɓe gatta junngo yahdu yeeso heɓo nder département amin o enden jonde jaam kandu heɓu narral tawe caka himɓe amin e soogeji kan fuu e jon en looreji ɗi enden ngam ɗum
famaaa
en koton to enden nder département mo Thirosérine to rafi pamral gon natuno hakkunde lumoɓe e bureau kawjiɗo filla jaɓol jangal e itte ɗum du no lumoɓen kisori ko ceede jangal ɗen ɓeyda hawtade itte kese garɗe nawati dawda maydaji mawɗo lumoɓe Thiro nani koye Ahmed Felan
limore waɗama har ko darta joɓol itte ko hitan du ujunaji ɗiɗi e lesso e tati sayni min mbiya yettore Allah gallumotoɓe enden paami hannde dow no fi lumako maɓɓe tawra iri ɗum du e bannu waɗi min pamra e himɓe sarusi kawjiɗo jaɓol itte ɗe enden tilay noon e jaɓe e himɓe ngam kanje gonnati gollirta ko yaadu yeeso heɓo denne wala ɓi leydi kirananɗo leydi muɗum wi'a yoɓata itte ɗe enden ɗum saabi min mbi'i ƴewtine ko watta neɗɗo fuu wawa yoɓude ko deka dow mum nder ko yirna ngam nder banniraɓe amin no woodi taƴanaɓe ceede ɓurɗe semme muɓɓe sarusi jaɓol itte ɗeedu min pamri e muɗum ko watta lumotoɓe fuu taƴane ceede fodde semme muɓɓe ɓen yoɓa
en gartan ɗo nden ñame to hannden subaga o ɗum fuɗɗi golleji sigila tewteru gollal dow filla ñawuji ɗi nimɓe mbawta raɓodirde dow mum ɗum do no dow mballaga noon nokkure to tewteru watte dow filla ñawuji e yahdu yeeso heɓte nder mum o sigila du gomnanti Niger junngo mum no tawa he yeru no Aissa Diara ardiɗo o sigila famminiri Fatima Lam Yaro
globalement nous savons que notre état
deni ƴewama minen andi gomnati leydi Niger no woni no waɗa bawɗe mum fuu ngam dur wida ñawuji ɗi himɓe raaɓodirta bawɗe ɗe gomnati woni no waɗa minen tuugi emum sabi iɗi tawa nder sigila golle amin ɗum do ngam wallugo gomnati leydi Niger no heɓa yotto to yiɗi nder ko tuugi ɗum onon andi ñawuji ɗi raaɓata no ɗuuɗi hano jooni ñaw seere cancer na diabete tension en ñaw ɓerne e ko nandini no ñawuji kewɗi ɗi torrata cellal ɓi adama de ɗi raɓata gollalo waɗi min joɗɗina kulle ko ñawuji ɗi ƴewirte e ñawtol aranol nder lokotoroje pamari
sai koten to endan nder région Difa ko laati illu rawani no ardiɓe hawsu région puɗɗi hokkude laawol gaɗɗol julde ƴiyamu leyli jamma ɗum sabi mbini ko hitande hikkande o juulirɗe sappo e joyi kamɓen tabintina to nde julde watte dow sappo e go'o juulirɗe rawani dum du weli alsilame be region on sanne nani ko wobbe mabbe bi gidi Abdurrahman
wannan balide akane
ko horebe ko kilawol julde kiyamul leili wadi nono ko wodi sanne denne mine nyago be sembintina labi dinako der difa ga himbe gadira dewal Allah mu e no wodiri mido watta dane e himbe o tan wolabi di horebe joddini gan kabbini be keba sembi golle der fi o
jidadin aiki a cikin wannan
do kanda labi joddina di endan inyerdi sanne no han waddana me koirna majju neddo wota ummade jande sappo ego mo jemma yaha julurde jodo fa dum fudda qiyamal leli dum timmine de neddo yahi loy wuro noy wadirta bayrar di enda no hani dum acce jande sappo didi mo jemma neddo yaha jodo dooma
ye jira ni de
ina mo welti sanne ga ay irwani ma dum acci men men gadi hikka kandu sayni men bi ayettore Allah men kokka ma julurde sappo e joy sayni men do tano labi joddina di enda
do kadda ka
Sai ngarten e yewtere meden pindinal viamo no campagne no ballo lawal hebude feccidide habaruji e nawtortobe e mum hande Allah e o sarusi viamo misali bietedo tati didi e joyi odo mbawi hettinade sigilaji studio kalangu Mamadou Ibrahim Samake gondo do inde campagne viamo on der leydi nani ko wi tarnan fude Ahmed Domaj
Viamo signifie tout simplement
Viamo mana mudum kan woni via mobile sarusi amin o enden no golla der fi feccidide jama'are habaruji wadande himbe ekintinoje beedude andal himbe no tugo do are jamani handen bietede IVR der francire IVR o dum nandana ni han ko wete répondeur ko telephone denno di enden ko de neddo noddi de ni noddado on enden badaki na wurtake seydane godon jabo neddo tindina no neddo joddinira halam ko de ni noddado on enden warti se hettino to irsigila on kammin nawtortu gam feccidide jama'are habaruji e ko nanditi
hanne Allah e viamo himbe no bawi hettinade habaruji goynaaki yowtereji pindinol fantimmen noy viamo o enden gollirta
deja le service sur les
sarusi viamo amin o enden sarusi noddol tati didi joy no lawol hokkude habaruji non do kulle kewde har ko darata noddol tati didi joy neddo no heba habaruji do fi cellal bandu demal durungol kawrol jawdi e hawju mayri miden tawradu hawto golli didde studio kalangu to himbe leedi bawi hettinare habaruji e ko nandi
no neddo hebirta viamo o
pour accéder au service 35
ko neddo heba viamo no hani no neddo tawre telephone de pamaro non nade mawdo non neddo du wada tati didi joy do pis RTL mu gan sarus RTL kammin golli
Tila sede neddo no tawra cede e telephone mudun nano nodde tanno.
La c'est une bonne question.
Yamde mada de endan no godi mana sanne. Himbe hewbe de noddi de biama gala cede do telephone mu en sey darna noddol mabbe gol endan. Amma ko himbe pama tan woni ko bani be gala cede do telephone mabbe non. Ibe bawi noddude faade joy. Gan jom pis RTL fu no wodi noddan e joy e watta lewru fu. De jobantaake. De noddan de jega ere e ko hedani dum do fu no wakkati on enden wadiri fu buudi tati kan woni ko noddande fu yobanti no wodi du himbe pama ko bagala cede do telephone mu en non no bawi noddude tati didi joy heba habaruji debbe munyi se
accéder au service 35
Ewan wanta kibaruji meden tile dengal fulfulde wala fu ko bawden wiide sana lamdo hettina en jango to mi gaddata on goddi kirtan to jamir
studio kalangu
difa do radio alternative
lamba chapan e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm
studio kalangu